This goes out to all the sexy ladies in the house. I want 10.
RJ, DJ, all day, baby.
My son is right.
It's nice music.
Sex, sex, sexy mama, sex, sex, sexy mama, sex, sex, sexy mama, sex, sex, sexy mama, sex.
Weka bando ingia Insta ama Snapchat utaona. Wamejiweka vimoji vifilta, visura vyao vimenona. Wanavojesha beduana zao makeup, wezi pita bila kudouble tap. Vima uwa uwa wanavyoji snap, wanatukomesha status WhatsApp. We masepeto sex, hairini woya sex, hamisa mobeto sex, lulu diva sex, mama cookie sex, Yoketi Mwegelo sex, Elizabeth Michael sex, Yaki Wapa
sex, sex, sexy mama sex, sex, sexy mama sex, sex, sexy mama sex, sex, sexy mama sex.
Kuna wanaovaa mawigi na wanonyoa vidukuduku, kinamba lulu na gigi, kuindalini na zuchu zuchu. Iyo miendo akitembea kama wanakanyaga tope, viuno vimewalegea kama wanapiga yope. Tana Shadona sex, Vera Sidika sex, Sanji Waldi sex, Kajala Masanja sex, Zari the Bossi sex, Juma Lokole.
Aaaa, itakufukea wana.
Kwa nimekosea wapi wa jumbe?
Okay, let's go.
Sex, sex, sexy mama sex, sex, sexy mama sex, sex, sexy mama sex, sex, sexy mama sex.
Lina Sanga
sex,
Nancy Sumari
sex,
Flaviana Matata
sex,
Miriam Odemba
sex,
Esma Dangote
sex,
Shilole Shishi
sex,
Tunda Cappuccino
sex,
Tessy Chocolate
sex,
Mashalafu
sex,
Tana Maposi
sex,
Rashida Wanjala
sex,
Dida Mashamsham
sex,
Kay Jonesy
sex,
Helen Kasimoto
sex,
Fimari Onesra, Official Night
sex, Comic Slicer.